nga obuganda bweteekateekera okujaguza amazaaliwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Gomba Kitunzi Mugabi Fred William ayozaayozezza beene olw'okulamula obulungi Obuganda ate n'amuyozaayoza olw'ebyo ebituukiddwako omuli okulongoosa ate n'okutumbula ebyobulamu okutumbula ebyobulimi ebyenjigiriza ssaako n'okutumbula tekinologiya Kitunzi okuwa obubaka buno asinzidde mu mboozi eyakafubo gy'abadde mu ne Radio Buddu ku mbuga y'essaza e Kanoni mu Gomba era nga wano w'asinzidde n'asaba abaami n'abazaana ba Kabaka okwongera okuwagira enteekateeka za Buganda.
Nzizaaza Ssaabasajja Kabaka weza emyaka 71 egy'obuvunaanyizibwa ng'alamula abantu be ng'atulungamya ate n'ebyo byonna ebituukiddwako bw'abadde ng'atulamula na myaka gyonna gy'atuyisizzaamu gino baddemu ebyobulamu ekyalwanyi ennyo ku by'obulamu malwaliro agazimbya akubiriza abantu okwegemesa ate ng'otunuulira ebyenjigiriza nalyo alikusteko n'amaanyi amasomero agazimbye bw'otunuulira ebyempuliziganya rediyo ate bw'otunuulira ebyobulimi pulogulaamu y'emmwanyi terinda ekubiriza abantu okulima emmwanyi osobola okweggyamu bwavu kyokka ekyo kitunuulira mu kutumbula ebyobulimi abantu bafuna emmere ate n'okitunuulira ne mu kutumbula ebyenfuna abantu ne bafuna ensimbi.
Mu ngeri y'emu Kitunzi alambuludde ku nteekateeka y'essaza nga bw'egenda okutambula wakati mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era bw'atyo n'akunga abantu ba Ssaabasajja bonna okujjumbira enteekateeka y'okugula omujoozi gye bagenda okweyambisa okuddukiramu.
Tandika n'ebyoto nga 11 bigenda kutandika olw'omukaaga 11 saawa 9 ku buli mbuga z'amagombolola n'embuga z'amasaza saawa emu ku buli mbuga tugenda kusimbula emisinde kale nno nsaba mu bufu obwo buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka okweyuna ebifo ebitundirwamu emijoozi oba obufulaano tubugule kubanga bwetugenda okukozesa nga tudduka ate bubiriko n'obucupa obubeeramu amazzi ag'okwevubiriza nga tudduka kale emisinde egyo gigenda kubeerawo nga 12 bijja kuba lwa Sande usaawa emu ku buli mbuga ya ssaza mbuga z'amagombolola nsaba tujumbire okugula emijoozi twekabemu mu byonna nga bwe mbimenye mu byoto bisinde mu kusaba tusaakaanye twongere okuwugiriza ate twongere okulaga ekitiibwa n'okugyayo eri ekitiibwa ky'obwakabaka n'amaanyi g'obwakabaka.